waxaa maanta xuduudka magaalada Mandheera ay la wadaagto deegaanka Suufto gobolka Liibaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laga hor istaagay inay ka gudbaan mas'uuliyiin amni iyo odayaal dhaqameed ka kala socday magaalooyinka Mandheera iyo Balad Xaabo iyo mas'uuliyiinta qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga ah kuwaasi oo ka qaybgali lahaa tababar ku saabsan amniga iyo isdhexgalka bulshada deegaanada xuduud wadaaga ah oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Boreesha isla markaana lagu qaban lahaa deegaanka Suufto sida warbaahinta loo xaqiijiyay amar ka soo baxay xafiiska laanta socdaalka dowladda Itoobiya ku matala deegaanka Suufto ayaa lagu mamnuucay in kulankaasi tababarka ahaa uu ku qabsoomo gudaha Suufto taliye ku xugeenka saldhigga booliska bariga Mandheera Master Bosiri ayaa foolxumo ku tilmaamay arrinta maanta dhacday waxa uuna ku baaqay in mar kale aysan soo noqon
nikiongere upande ya Kenya
Kenya dhinaceeda danfiri
tuko na administrators ma chief wako hapa
administrators dadka madaxda ah ma chief iska kamid meesha ana go'da jooga
sekari ku mimi niko hapo upande ya police
dadka kale dhinaca police sana ana bu jooga
NGOs wako hapa
NGO yalke wako an wa jooga
county government wako hapa
county kina... government kina Abdirizak wako jooga
wako hapa so unaona serikali yote tuko hapa
dawladda ila ina inta joogna wa LKC
mkiwa wote mko juu ya meza moja
marke halmis elusku imado
aibu kama ile ilifanyika pande ile ingefanyika
hata manta haja ankala kulu ni okala madade
kwetu DC ama county commissioner akisha sema huyo ndio chairman yame sisi wote tunatii
ndio ina DC ama wa county commissioner hada wa goya sila sayko ektahe wa ini layele sidu asaga ukudami
so hiyo kidogo mimi nimeona kuna mali ya kuna heshima
mesha saidani waxaan arkay in xogo smaglan ay ka dhacday gudoomiyaha u sheegay in ninkan qosdiide
so solution yangu ya kwanza next time kuacha viongozi yote elders viongozi ya serikali wacha wote wahusishwe
socod ka dambe ama marka la hadii arrintan oo kale ay jirto waxaan si aan u yiri in dawladda dhaala dadweynaha odayaalka kulli ay ka warqabaan arrin loo sii sheegay ay tahay
sidoo kale taliye ku xugeenka saldhigga booliska bariga Mandheera ayaa tilmaamay in dadka soo jeeda Itoobiya ay ka shaqeeystaan isla markaana ay ku nool yihiin gudaha magaalada Mandheera isagoo carabka ku dhuftay in shacabka Mandheera ay u gudbo dhanka deegaanka Suufto ee Itoobiya aan loo ogoleyn in ay sii joogaan wixii ka dambeeyo shanta galabnimo waa sida uu hadalka u dhigay
wale waitupe wanaishi Mandheera town wengi sana
Itoobiya dadka ka shaqeysana wa Itoobiya magaalada dadka joogo aad ay u badan yihiin
wiya wako na street yao wanafanya biashara ya boda boda hoteli wanauza na hakuna mtu anasumbua
main street oo ba ida hadda ad sawba street lagu magacaabay jirto boda boda wala ay wataan oo kuwan wa leetidi waxay yihiin meesha zaid ay u joogaan wiya
kama na danganya mseme na danganya
dambena din shega bena shega da
boda boda yote biashara hapo metameta huduma ni wao wanafanya mpaka kwa nabii
la iko nabii waham jogo moto ku shaqaysto wa ayu yir wa Itoobi
na tufukuzi wao
mana fiji night
sisi watu wetu wakienda pande hii wakifika saa 11 kama yesterday ikifika saa 11 wameanza kufukuza warudi Kenya
that guy in mention di madan yir ko vitabank mention u gara wa sabbi ina yir ka akiyo no
lakini watu hapo wanakaa wanaishi hata wako na nyumba
maisha free bikere sana wadiki hilo yero wa bel kusaduma
kazi za manyumba watu hata mkiuliza chief madam hapa kazi za manyumba watu yetupe ndio wanafanya
ba guriya ka shaqeeyo oo magaalada u shaqeeyo wa dadkaas ee Itoobiya wa
si kastaba ha ahaatee tobarkii ku saabsanaa amniga iyo saddexgalka bulshada deegaanada xuduud wadaaga ah ayaa lagu qabtay xuduudka magaalada Mandheera iyo deegaanka Suufto Cabdi Qafar Umar Ibrahim Cabdi Qafar Habi warbaahinta Star Ismaamulka Mandheera.